VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga. Nyuma yo gusohora indirimbo bise Ntacyadutanya imaze gukundwa na benshi, uyu munsi twifuje gutumira mu kiganiro muri Isanga abo bahanzi b'abanyarwanda bahimbye iyo ndirimbo, basigaye bakorera ubuhanzi bwabo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahanzi uko ari babiri bamaze kwamamara muri muzika kandi barakunzwe cyane hirya no hino ku isi. Ese intambwe bamaze kugeraho ni iyihe? Baragana he? Babona bate muzika nyarwanda? N'ibindi mwibaza nibyo twibandaho muri iki kiganiro muri Isanga cya none. Muri studio ya karindwi i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema, uyoboye ikiganiro cya none. Tubibutse ko radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Abari Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibicyenda na FM 95 n'ibice bibiri. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Hanyuma bashaka kutugezaho amakuru cyangwa ubutumwa, mwadushakira kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 001 202 44 41 931. Kuri Facebook mwadusanga kuri VOA radio yacu. Hanyuma mushobora no gudukurikira kuri internet kuri www.radioyacu.voa.com. Nkuko narimbabwiye rero, mu kiganiro cya none turi kumwe n'abahanzi baherutse gusohora indirimbo yiswe Ntacyadutanya. Habatindiye, reka twakire muri studio umuhanzikazi Umuratwa Priscilla, uzwi mu buhanzi nka Princess Priscilla. Priscilla, utubabarire kukuzindura, ndabizi ko aho muri Leta ya California hakiri kare. Ikaza ariko mu kiganiro muri Isanga kuri radio Ijwi rya Amerika. Priscilla,
murakoze cyane. Edi, muraho muraho, ndaramutse abantu bose batwumva. Nishimiye kubana namwe muri aka kanya.
Urakoze Priscilla. Kuri telefone turimo kugerageza kubona umuhanzi Mugisha Ben Gisa, uzwi ku izina rya The Ben. Uyu muhanzi akaba yarayakoze igitaramo i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi. Turimo turamushaka kuri telefoni, nitumubona nawe turamwakira. Priscilla, mbere na mbere mbanze kukwifuriza ineza kandi ndababwira ngo mwakoze akazi katoroshye cyane gusohora indirimbo Ntacyadutanya. Tubwire, mu gutegura iyo ndirimbo ni iki mwari mugamije?
Murakoze cyane Edi. Indirimbo Ntacyadutanya yari proje twari dufite mu bitekerezo igihe kirekire, ariko tukaba twari tutarabona umwanya, yari njyewe cyangwa se Ben ukwiye, cyangwa se twari twahurira ahantu hamwe kugira ngo tushyire mu bikorwa icyo twari tugamije. Nta kindi ni ugukora igihangano kinyura imitima y'Abanyarwanda cyangwa se abakunzi bacu muri rusange. Tukaba dushimira abantu cyane cyane abantu bose uko bayakiriye, kuko byabaye ibintu byiza cyane. Abantu barayikunda, tuyishimize mu buryo yakiriwe cyane rwose n'abakunzi bacu n'abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange.
Urakoze cyane Princess Priscilla. Kuri telefoni bambwiye ko The Ben nawe ari kuri telefoni. Mugisha Ben Gisa, ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane Edi, muraho neza.
Muraho namwe, kandi tubanze kubashimira kuba mwatuboneye akanya kugira ngo tuganire ahanini ku bikorwa mukora muri muzika, cyane cyane muri indirimbo muherutse gusohora yiswe Ntacyadutanya. Ariko mbere yuko utubwira ku bijyanye n'iyi ndirimbo, banza utubwire uko igitaramo waraye ukoreye i Buruseli cyagenze The Ben.
Igitaramo cyo muri Brussels Edi cyabaye igitaramo kidasanzwe. Cyaba igitaramo cyuzuyemo ibyishimo, umunezero udasanzwe mu by'ukuri, cyane cyane kuri njyewe wari umaze igihe ntabona abafana ku bwinshi bungana butya. ni ibintu byari byari umunezero udasanzwe kandi ndashimira Imana kuko byagenze neza cyane ku rwego ruhambaye.
Wenda naguha umwanya usuhuze mugenzi wawe Priscilla mwakoranye indirimbo nta cyadutanye.
Yeah, biraba byiza cyane.
Priscilla ngira ngo uramwumva the Ben.
Kandi twishimiye uyu gitaramo cyagenze, Imana ishimwe cyane, nishema kuri twese.
The Ben, gukorana indirimbo na cyadutanya n'umuhanzi nawe w'icyamamare Priscilla byari bimeze bite?
Nakubwira icya mbere ko ari iby'agaciro, cyane cyane ko tuzi neza ubushobozi n'imbaraga cyangwa se ability iri mu ijwi rya Priscilla. Gukorana nawe rero ni ibintu by'agaciro, ni ibintu byiza kandi usibye no kuba byaraturutse kuri twese, byaturutse cyane no mu bafana kuva imyaka myinshi ishize bakomezaga batubwira ati ese mwebwe bite mwaduhaye ikintu koko muri kumwe, mbo fete nabyo biradupusa cyane ariko ni iby'agaciro kwa byatugire byaduhaye imbaraga cyane yo kugira ngo dukore icyo kintu tugishe no hanze.
Priscilla, iyi ndirimbo yanyu mutarasohora amashusho abantu benshi bari bayategereje cyane, mu byumweru bibiri gusa mumaze kuyishyira ahagaragara, abantu bamaze kuyireba bari hafi kugera ku 100,000. Niki musanga gituma abantu barakunze indirimbo cyane, cyangwa se ikintu kidasanzwe kiri muri iyi ndirimbo yanyu ni nk'ikiye Priscilla?
Ibintu by'ukuri ibintu byabaye byaradushimishije cyane, ni n'umugisha, niko njye mbibona, ni n'umugisha rwose ukomeye kubona iyi ndirimbo mu gihe gito imaze hanze, imaze kurebwa n'abantu bangana kuriya. Ibanga nuba nta rindi n'ubushake gusa twashize muri proje yose, amashusho yafashe agahe katari gato. So twitondera uburyo yakozwe, dufata umwanya turayitegura neza, dushyiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye byashimishije abantu, ngira ngo nk'uko abantu bagiye badutangariza cyangwa se badutugaragariza mu butumwa hirya no hino. So ntekereza ko harimo umugisha twagize n'urukundo abafana bari bakunze indirimbo birumvikana, so bakaba bari bafite inyota ikomeye yo kureba ayo mashusho. Harimo n'umugisha w'Imana, niko ntekereza ngewe, ariko tukaba tubashimira cyane abafana kuko ntabwo bahwema kudushyigikira kandi ni iby'agaciro kuri twebwe.
The Ben Priscilla aravuze ngo arashima cyane abakunzi banyu bakomeze kubashyigikira. Abantu kenshi bakunze kwibaza kuba mutari mu Rwanda cyangwa se mu karere aho umuziki wanyu ukunzwe cyane, ngo rimwe na rimwe ntago byakorwa kugira ngo abantu bakomeze bakunda umuziki wanyu. Ni iki mwumva mukora gituma abantu bavuga ko icyo mu cyongereza bakwita relevant, bakumva ko mukiri kumwe kandi bagakomeza babashyigikiye?
Nkuko Priscilla bivuze, ofete ni umugisha udasanzwe, nta bindi bihambaye, nta buhanga buhambaye, nta kindi kintu navuga gihambaye usibye umugisha. But of course wa mugani wa Priscilla nanone tuba twagerageje ngo wenda duhe n'abantu ibintu bakwiriye, tugafata uwo mwanya tukareba ikintu mu by'ukuri twa delivering gikwiriye abafans cyangwa se abantu badusupporting. But at the end of the day tuzi neza ko ari umugisha, tuzi ko ari ibintu Imana ihitamo ikavuga ati bibe bityo. So nta kindi kintu navuga kintu yambaye kwa kibiri inyuma.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Reka tubumvishe gato indirimbo nta cyadutanya y'aba bahanzi The Ben na Princess Priscilla, hanyuma dukomeze ikiganiro twakira n'amatelefoni y'abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika bari hirya no hino ku isi. Nta cyadutanya.
Soko yumutu so wanje
Chadutanya
my darling.
Chadutanya
kugushira amakenga tukabana na kwishisha
radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema uyu munsi abatumirwa bacu muri kino kiganiro ni abahanzi The Ben na Princess Priscilla baherutse gusohora indirimbo yitwa Nta cyadutanya turi kumwe kandi n'abakunzi b'abahanzi kuri radio ijwi rya Amerika kuri telefoni Elinda Chaisa Buranyumva Buranyumva Eli
Eko ndabumva ikwe mama nje kwasuhura
Turagusuhuje nawe uri hehe?
Cende mu Burundi muri commune gitani mu ntara y'Amugenga.
Abahanzi The Ben na Princess Priscilla barakumva ikibazo cyawe.
Banzu banda mu kirize.
Barakumva.
Eko jeje nabasaba kabisa nabahanzi badukoze ku mutima naho bari bakiri hano mu Rwanda kuko Burundi abana n'icyuko bitandura bihano rubiro no Burundi twarabakunze gose. Nabantu benshi bahaye gasho kupa batanga umuziki wabo nk'uko yakunda indirimbo za kera n'indirimbo batumye hari aho abantu benshi bacu bakunda n'umuziki w'u Rwanda bibuke nk'indirimbo za ese n'ibyo n'izindi batanguye baturimba ariko kugeza ubu n'abatu bagenda bakaduheba bari bafite kugaruka batari gitamo no mu Rwanda bashobora kukitabira ku bwinshi
Urakoze cyane Elinda Chaisaba The Ben uyu mukunzi wanyu uri mu gihugu cy'u Burundi aravuga ngo indirimbo zanyu zabakoze ku mutima ngo niryari muzagaruka ngo nabo mubataramire
Mu byukuri icyo nicyo cyifuzo natwe dufite kandi ndishuwa cyane ko igihe cyegereje cyane cyo kugira ngo tugaruke dutaramire haba mu Rwanda haba i Burundi ndetse n'ibindi bihugu twegeranye
Priscilla
twashimye cyane ukuza cy'u Burundi kuzaho rwo nk'uko mbera bivuze n'icyifuzo twese dufite kandi Imana nidushoboza bizaba gute vuba kuko turabyifuza tuzaba tubataramire
hari undi watwandikiye avuga ngo mu Burundi indirimbo nta cyadutanya irabica kweri ngo mumbarize icyo abo bahanzi baduteganyirije muri uyu mwaka akaba yongera akabaza ngo muri East Africa abona byoroshye gutera imbere nkuko bimeze muri Amerika no mu Burayi Ben mwasubiza uyu mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika
yarabajije ngo iki
yarabajije ngo ese byaba byoroshye gukora umuziki muri Afrika y'Uburasirazuba nk'uko bimaze gutera imbere mu Burayi no muri Amerika akaba akongera kanababaza ngo mubateganyirije iki muri uyu mwaka
ibyo tubateganyirije ni byinshi cyane muri uyu mwaka ni byinshi cyane kandi bazagenda babibonesha amaso yabo hanyuma kuba twagereranye umuziki w'inaha cyangwa se wo mu East Africa uburyo ukorwamo nibaza ko nkatwe abanyafurika muri Afurika kameme babiri much easier hanyuma twebwe amahirwe dufite hano nuko dufite umproducer wacu utuba hafi kandi understanding a style dukora kuko style dukora n'ubundi at the end of the day ni z'abanyafurika ni nayo market yacu ariko ya nkuko yingira ngo yabivuze no kuvuga ngo yuri umunyafurika gukorera muri Afrika nibyo bon like gukora muri East Africa nibyo sawa nibyo byoroha cyane cyane ko nabwo uhura n'aba producer ba understanding style yawe cyangwa se umuziki ubwoko bw'umuziki ushaka gukora ubwo aribwo
Priscilla biroroshye gukora umuziki muri Amerika ugereranije nkuko wawukoraga mu gihugu cy'u Rwanda
ndi ntabwo mu byukuri navuga ngo nibyo byoroshye cyangwa se sinabonye ukuntu bigereranya gusa ntekereza ko mu rugo haba ari mu rugo nyine ibintu byose biba biri available kuri wowe cyangwa se biri mu buryo bugoshye ariko nk'uko Ben yabivuze twagize amahirwe wenda yo kugira umuproducteur wacu uri hafi yacu wumva ibyo dushaka duhuje mu buryo buri muzika biratworohera kurushaho ariko ntabwo navuga ngo nibyo byoroshye gusa tugerageza gukora ibishoboka kugira ngo tubashe gukora ibintu binyura abakunzi bacu
yaranabajije ngo ese hari icyo mubateganyirije uyu mwaka, hari projet waba ufite uteganya kuzarangiza uyu mwaka wowe?
Proje zo zirahari ni nyinshi, dufite ibikorwa byinshi cyane nkandi tubicyangiye ndi kuko dutegura gukora no kurangiza Bumurenge ya mbere, ikaba iriho indirimbo nyinshi, ibikorwa byinshi. Ibikorwa birahari byinshi, ndategura no gusohora indirimbo yanjye ku giti cyanjye vuba, n'ibindi bikorwa byinshi mu mavideo n'indi zindi ndirimbo nshya ndabibona kuko turabishyira hanze vuba mu minsi mike cyane.
Urakoze Priscilla. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Donatien. Donatien, uranyumva? Alo Donatien, mwiriwe?
Mamahoro.
Telefoni yawe kwivuga nabi Donatien. Reka tuze kongera tuguhamagare ariko kuri telefone. Reka dufate Adolphe. Adolphe, uranyumva?
Yego, ndakumva.
Mwiriwe neza?
Yego, mwiriwe.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu?
Sebwe ikitekerezo twa dufise cyangwa ikibazo nikijyanye n'indirimbo.
Yego.
Yego, turashimira cyane The Ben ingene aririmba neza cyane, ni kuri FM ino mu Burundi. Tamutera impunga, tamutera amashugwe ko naririmba neza cyane. Hanyuma ariko twebwe natwe raho tubwiye kugira tugire icyo tuvuze ko natwebwe dusanzwe dufite ibibazo bitandukanye ku bijyanye n'umuziki, na cyane cyane ku baririmbyi bamwe bamusanga bataragira kugira nk'ubu The Ben ageze ko mbwa tukaba twifuza ukuntu nabonye bashobora gutera iyo ntambwe bakamenyekana bakagira icyo bakuye kumbure kwa nyungu ku by'umuziki.
Hari ikibazo ufite wabaza abantu bahanze uko ari babiri?
Ku bwanjye nafise nk'ibibazo na cyane cyane ku kuntu ab'iwacu nabo nyine bashobora kumenyekana cyangwa ibyo baririmba, na cyane cyane nk'indirimbo zifasha abantu kubana mu mahoro, kumbure nabo nyine bashobora kuronka ijambo cyangwa bagashya ku ntambwe ishimishije nk'uko kwa The Ben.
Urakoze cyane The Ben. Uyu mukunzi aribaza inama mwagira abahanzi bataratera imbere nk'uko mumaze gutera imbere ngo ni nk'iyi.
Reka mushimire cyane nanone kubw'urukundo no gushyigikira abafite mu Burundi. Hanyuma inama navuga ngira ngo nta yindi usibye guharanira gukora umwimerere. Gukora ibintu bifite umwimerere wa Kinyafurika, hanyuma bakanongera bagashimangira mu kwita mu kwandika neza indirimbo. Sinzi nimba mbivuze neza, ni ukuvuga ngo indirimbo zo kwandika mu buryo bwose umuntu atekereje, ahubwo zandikwe mu buryo bwitondewe, nibiba ngombwa bashake n'ababandikira kugira ngo muzika ize imeze neza yuzuye. Kuko akenshi usanga iwacu tudaha agaciro abanditsi, ugasanga twitaye kuba wumva wabikora byose, ariko nyamara hari umuntu ushobora kuba wakwandikira indirimbo ko ukaba wanawe waririmba mu kazi, ni ikintu cyiza kurushaho. So nibaza ko biri mu bintu nkoresha cyangwa se n'abantu benshi nibaza ko bagakoresheje kugira ngo bizane umusaruro mwiza at the end.
Urakoze The Ben. Kuri telefoni turi kumwe kandi na Donatien, noneho bambwiye ko telefoni ye yumvikana neza. Donatien, wiriwe?
Wiriwe neza. Atmas Kamirinde.
Ni Edi Rwema.
Dugema, okay. None se mbariza wa mutumire wacu no kazi umuhanzi The Ben. Hello The Ben.
Turakumva.
Okay, nagana mubaze turi mu mahanga mu gihugu cya Amerika, birakorohera gusohora muzika nkuko uri mu gihugu cy'iwanyu mu gihugu cy'u Rwanda?
Mbese uri he Donatien?
Aje ndi mu Rwanda kabisa.
Urakoze cyane. The Ben. Donatien aravaza ngo biroroshye gusohora umuziki mu mahanga aho muri mugiranije nk'uko byaba bimeze iyo muza kuba muri mu Rwanda?
Twari tumaze kugisubizaho gato mu kanya gashize, ntabwo byoroshye muri gene mu buryo buri bwa rusange, usibye kuba twebwe particularly twaragize amahirwe yo kugira umuprojecteri wacu w'umunyarwanda understanding wumva imiziki dushaka yariyo n'uburyo tuyishakamo, ariko muri rusange ntabwo byoroshye, nta nubwo ari byo na conseiller umuntu kurusha ko wakorera iwawe iwanyu mu rugo mu gihugu cyawe, aho ibintu byose biba byoroshye n'abantu bakumva neza.
Priscilla, hari icyo wakongeraho ku byo The Ben avuze?
Ndumva ntacyo nakongeraho, ni ibyo twabisobanuye mu kanya. So mu rugo ikintu icyo ari cyo cyose ukoreye iwanyu ni igitaka ngo umenyereye, ubu biroroha kurushaho mu rugo, niko nanjye ntekereza. Ndumva icyo navuga.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti muduteze amatwi, tubibutse ko Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Abari i Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri internet kuri www.radioyacu.com. abifuza kutwandikira cyangwa se gusaba ko bagira icyo bavugana n'aba bahanzi, nimero yacu ya WhatsApp ni 0012241493, mukaduha nimero yanyu hanyuma tukabahamagara. Priscilla, hari umuntu watwandikiye atubwira ngo iyo ufatanyije n'abahandi bahanzi ngo hari ukuntu uryoshye indirimbo, wowe ubibona ute?
Arakoze cyane mu by'ukuri. Sinavuga wenda ngo ni ikindi bintu kidasanzwe, ahubwo ni uko n'abahanzi tuba twakoranye nabo ni abahanzi b'abahanga cyane b'abanyamuziki, kandi tuba twahuje mu buryo bwa proje. Donc understanding a proje, nicyo dushaka kugeraho. So ibyo ngibyo bigira ngo bifitemo uruhare mu kuba indirimbo ibaryohera cyangwa se bakayikunda, no kuba nakoranye n'abo bahanzi b'abahanga kandi tuba twahuje muri rusange.
Urakoze. Kuri telefoni turi kumwe kandi na Midu Ranyuva.
Neza Edigwema, ni muraho ngaho kuri Amerika.
Turakomeye, ikibazo cyanyu?
Ego ndi mukiza w'abaririmbyi b'abahanzi ngaho mu Rwanda.
Barakumva?
Ego mbitekereza si wandi ndashaka ndabibarize ku kibazo cyanjye cya mbere.
Ego
mbe ego manje kubatera intege ku rurimbo rwabo ntacyadutandukanye, kubera urwo rurimbo no mu Burundi rwacu ruraturyohera cyane. Mbeya bafite inzu viziye zo gufite no mu Burundi, ko natwe tubanyotewe cyane kuko indirimbo zabo baririmba zimeze neza zimara. None dufate nk'akantu k'agasinema k'akantu k'akaririmbo boduha nakaye, kuko natwe tubakeneye indirimbo zabo ino mu Burundi, kuko bamwe bafise nkeyi dushaka ko bozigiragize ino mu Burundi kugira turyoherwe nk'abo. Indirimbo zabo ziramara cyane rwose.
Urakoze Amidu, turi kumwe kandi na
ikindi nacyo nashaka ndabibarize. Mbeya mwebwe none mwebwe konseye yanyu mwebwe nimirije kubwira konseye ryari, kuko bamwe benshi twama tubona bagira ibiteramo ugasanga bakwiragiye mu bindi bihugu, ugasanga bakwiragiye mu makungu. Mwebwe nkatwebwe mu Burundi bw'iwacu muntu wamugasika iniwacu ryari, kugira kuko turabanyotewe cyane rwose.
Barakumva, baraza kugusubiza mu kanya. Turi kumwe kuri telefoni kandi na
kibazo cyanjye. Murakoze.
Urakoze Amidu, turi kumwe na Hope Uranyuva.
Ndabumva cyane.
Ikibazo cyanyu?
Ikibazo cyanjye nagomba kubaza The Ben.
Yego.
Ki mu buzima abona umuntu abayemo muri Amerika nk'umuhanzi n'ubuzima yarabayemo ari umuhanzi ari mu Rwanda aho bwoba bworoshye?
Urakoze cyane.
Ndabize ikindi ngira mbaze Priscilla.
Yego.
Priscilla nagira ndamutera intege kubera turamukunda cyane twebwe i Burundi. Hari ikindi nashaka kubaza The Ben. ko tumukunda twe turi benshi kandi arashobora kuzobwirira ibiteramo mu Rwanda kubyo nk'abantu turi Burundi twoshika kumuraba cyane bibaye ngombwa akashika I Burundi kuduteramira natwe
urakoze cyane The Ben mufite abakunzi benshi mu gihugu cy'u Burundi
Burundi rwose turabakunda cyane natwe kandi turabazirikana barimo bantu tubaraye tuvuze ko dushaka kuri ibitaramo muri Afrika Burundi n'u Rwanda of course baza mbere
aravuze ngo ubuzima bw'umuhanzi mu Rwanda ugereranije no muri Amerika ho muri
iki kintu twana kigarutse ko kare mu rugo ahora ari mu rugo haba ari heza kurusha handi hanyuma inaha ngira ngo nkuko tubizi twese tuhahaho ubumenyi turaza tukahaho ubumenyi tukahaha experience y'ubuzima n'uburyo ibintu byinshi bikorwa ariko ubuzima muri rusange ubuzima utabona abavandimwe bawe ubuzima utabona abafana bawe cyangwa se abantu bagukunda cyane buri munsi nkuko warubisanzwe ntago wabugereranya n'ubuzima ubabona kwa so ni ndumva ariko namusubiza
Priscilla nawe wumvishije ikibazo bakubazije
ntago nacyumvise
no mukunzi wawe wanyu uri mu gihugu cy'u Burundi nawe aravuga ngo ni ryari muzakora ibitaramo muri Afrika cyangwa se mu Rwanda kugira ngo abarundi nabo banyaruka umupaka bajye kubareba ngo cyangwa se munabishoboye mukajya kubataramira
nkuko twabivuzeho ni ikivumyo gikomeye dufite ku mutima kandi kuimana izadushoboza rwose tuzabipanga turebe ukuntu twanyarukirayo ako ni icyifuzo gikomeye twakwishimira cyane natwe kubona abo bakunzi bacu bari mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi kandi turabashimiye cyane kubw'urukundo no kudahwema kutugaragaza kudushyigikira batugirira turabakunda cyane natwe
urakoze Priscilla kuri telefoni turi kumwe na Jean Marie Vianney uranyumva
Zabarikari ndakumva.
Uri hehe?
Ubu ndi Nyagatare.
Nyagatare muratwumva neza.
Turakumva mu Rwanda kuri 5/5.
Urakoze cyane. Ikibazo cyawe.
Ikibazo nagira ngo mbaze subuze The Ben ndabasubuza cyane. Muranyumva?
The Ben.
Ndasubuza The Ben.
Barimo baragusuhuza The Ben.
Uraho neza Nyagatare muraho.
Turakomeye cyane. Kibazo imvurira gwahe.
Ni byiza cyane.
Na Priscilla uranyumva nawe?
Eza.
Priscilla. Ikibazo nagira ngo mbaze The Ben. Okay, hasize igihe. Media itangazamakuru ikavuga ko muzaza gukora ibitaramo inaha mu Rwanda nagira ngo ese iyo gahunda yaba yarahindutse cyangwa se kuko mu Rwanda nubwo mukorera umuziki aho muri Amerika muri ariko turabakurikira cyane kuri internet kuri YouTube tubona indirimbo zanyu ubundi mwasohoye video ya Ntacyadutanya rwose ni nziza cyane rwose turabyishimira ahubwo sinzi niba gahunda iyo gahunda mwavugaga yo kuza gukorera umuziki no kuza gukora ibitaramo inangaha mugifitebo gahunda nabibwira twese ababakurikirana kandi babakunda tukabimenye
urakoze Jean Marie Vianney The Ben
Jean Marie ndagira mubwire ko mu by'ukuri nta kindi cyifuzo dufite kurusha ibindi nonaha kitari cyo kuzi wacu tugakora ibyo bitaramo ikitari cya gasobanuka ni umunsi nyawo ukwiriye kuko buryo ibintu byose bigendana n'igihe gikwiriye hanyuma tukaza tugatarama ntago byigeze bihinduka rero biracyari muri gahunda gusa nanone wibuke ko tutahaguruka ngo turaje gutyo gusa so ukuvuga ngo bica ni procedure ni gahunda ifatwa igaca mu bantu bazatuzana igaca muri companies ziza supporting icyo gikorwa so ni gahunda isa nkaho itari ngufi so no kuvuga ngo naho yagira cyahari kandi nabo abantu turi kuvugana ku buryo vuba cyane kabisa bidatinze tuzagaragaraho ngaho kandi tuzajyana ibihe byiza
urakoze The Ben kuri telefoni kandi turi kumwe na Vincent mwiriwe
mwemerewe
ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu
na byinshi nashaka kuvuga nuko gusa nagira ngo nshimire uwo muhanzi The Ben. Halo
yego turakumva
yemba mu Burundi ndi Bujumbura ariko nkunze kumva indirimbo ziwe ari mu basore mu bantu bakuze mu tubari mu mabisi arizo bakunze gukoresha nagira ngo mbe nta morale yo gukomeza afite ingufu kubera ko afite abakunzi benshi sibye n'ahandi Burundi ariho ndi no mu Rwanda niho mvuka nyine umunyarwanda ariko ndacyari mu Burundi bigaragara afite abakunzi abagire bageze gushyiramo ingufu kandi nagira ngo namusuhuze binabaye ngombwa mwazana nsuhuri za rufa kubera ko n'abahanzi nkunda cyane mu buzima bw'iwanjye murakoze
urakoze cyane barakumvishije kandi ubwo butumwa bwawe tubagejejeho The Ben mwigeze kuvuga gakeya ku migambi mufite mu bijyanye na muzika wanyu ku munsi wejo nkuko wabivuze mwaraye mutaramiye abakunzi banyu bari mu gihugu cy'Ububiligi mu bijyanye n'ibitaramo imigambi mufite ni iyihe
urakoze cyane kuri icyo kibazo mu bijyanye n'ibitaramo nk'iki nka kino twatangiye birumvikana ko kizakurikirwa n'ibindi turapanga ko byakurikirwa n'ayandi ma diaspora atandukanye yaba ariyo muri Canada yaba yo mu Bwongereza n'ahandi and of course ni wacu mu Rwanda byose muri ya gahunda yo kumurika album ahagaragara muri diaspora atandukanye so ni gahunda izagenda imenyekana uko iminsi igenda iza bitewe na program turi kugenda tubipangira neza
urakoze The Ben Priscilla hari umukunzi wacu twandikiye ku rubuga rwa Facebook avuga ngo mubambarize ngo niba uko yumva amagambo ari muri iri yandirimbo ngo ntimuzayakurikiza mukarushinga ngo byadushimisha
bisana bisubize
Mwana kanya tukishiwe uji ndirimbo waya chidiye, mwana kanya ni ndirimbo ala magambo. Mbo ni ndirimbo, na gawunda kurushingi hari.
Priscilla, kuri icyo kibazo narimba jeje The Ben mu bijyanye n'ibitaramo no kwegera cyane abakunzi banyu mubataramira, wowe hari imigambi ya vuba nawe waba ufite?
Yego imigambi yo irahari cyane cyane ko dufite nyine projet nyinshi dushaka gushyira ahagaragara gahunda y'ibitaramo yo irahari turi kubipanga ibitaramo byinshi ahantu hatandukanye turi kuvugana n'abantu babitegura ku buryo nkange ku giti cyanjye nzabasha gutangira gukora ibitaramo muri kano bo muri kino gice cyacu turimo n'ahandi hose hatandukanye ibitaramo byo nkaba navuga ko bihari rwose turi kubipanga kandi bizagenda tuzagenda tumenyesha abantu uko bigenda gahunda zinozwa neza
urakoze The Ben hari umukunzi wacu wundi watwandikiye ku rubuga rwa Facebook witwa Kagaju Olivier aravuga ngo yashakaga kubabaza impamvu indirimbo zakorewe muri Amerika n'Iburayi zamamara cyane ku isi yose mu gihe iza hano muri Afrika zitagera kure ngo ni iyihe nama mwagira abahanzi bakorera umuziki wabo muri Afrika The Ben
ni kwa kuni nabivuze karegera ngo nta rindi banga mu byukuri Edi nta rindi banga rihambaye nibaza cyane ko ikintu tugaragaza nyirango n'abakunzi bacu babona dukunda cyane ibintu dukora nibaza ko dukunda cyane ibintu dukora tukanagaragariza abantu ko mu byukuri tubikora tubikunze hanyuma bikanatuma tugerageza uko dushoboye navuga ko uko dushoboye kugira ngo tubahe nabo ibyo bakwiriye ndi kuvuga mu myandikire mu ngoma mu nanga ducuranga mu bintu bitandukanye ngira ngo nibyo bituma bigira izo mbaraga ngira ngo muri Afrika ndetse n'ahandi so nibaza nibyo ibyo ntekereza ku giti cyanjye ariko si nibaza ko hari ikindi kintu special dukoresha usibye umugisha Imana nayishyira nyine mu bintu byawe ukigirira umugisha nyine w'Imana mu bintu bya buri munsi
Priscilla hari icyo wakongeraho
Icyo numva nakundira usinzi icyo kwamamara avuga, gusa ntekereza ko indirimbo muri Afurika nazo donc aba banyamuziki cyangwa se indirimbo nyinshi nazo zimaze kugera ku rwego rwiza, kuko indirimbo turazimenya natwe aho turi hano, kandi umuziki wa Afurika umaze gutera imbere cyane ku rwego rugaragarira buri wese. So sinetse numva icyo wenda yarashatse kuvuga mu kwamamara, gusa ntekereza ko umuziki wo muri Afurika wo ku rwego rwiza nawo cyane cyane wenda n'abahanzi bacu b'Abanyarwanda nabo umuziki wabo umaze kugera ku ntera nziza kandi igaragara buri wese. So n'ibyo be navuze nabyo donc bikaba bifite mu wenda uruhare ku bantu bose, sintekereza ko ari twe gusa n'abandi.
Urakoze Princess Priscilla. Kuri telefoni turi kumwe kandi na Jimmy. Jimmy uranyuva? Alo Jimmy? Jimmy ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni, ariko turi kumwe na David. David uranyuva?
Ego ndabumva.
Ikibazo cyanyu David?
Ikibazo ntabifite. Nagomba mbaza abahanzi shati, uwo muhanzi shati kwanza ko yo ikintu yo baririmbye ndirimbo ko ibyo baririmbye ari byo bigo badogira hamwe na The Ben.
Urakoze David, icyo kibazo ndibaza ko hari undi wari ukibarije The Ben. Sinzi icyo abantu babashaka.
Urumva nyine iyo turirimba abantu bahita baviva iyo life bakumva niyo, kandi bigaragaza cyane ko indirimbo iba yarakoze abantu ku mutima. So ni ikintu cyiza kandi turakinezerewe, ariko na ukuri nuko nta n'umuziki ni nta kindi, n'umuziki gusa.
Mbe Priscilla, ubutumwa mushaka gutanga muri iyo ndirimbo ni butumwa ki?
Ubutumwa hanini urebye ni ubutumwa bw'urukundo, kubera indirimbo y'urukundo. Ikindi twagira ngo turirimbe ku rukundo rwa rundi ruba rukomeye kuri point, aho nta kintu cyabahungabanya. Mbese niba nabivuga gutyo, soya urukundo rwa rundi ruba rutavangiye, rwa rundi rutafite ikintu na kimwe ruhungabanywa nacyo. Soya nicyo ngira ngo ahanini twajya ngo tugaragaze urikanishe.
Urakoze Priscilla. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Jean Dodier. Jean Dodier wiriwe? Uri hehe Jean Dodier?
Ndi Nyanza Majepfo.
I Nyanza hafi yo mu Rukari?
Aya ni mu murenge wa Busoro hepfo gana za Busoro. Za Bugesera.
Za Bugesera, aho ngaho ni mu Mayaga hafi?
Cyane.
Ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe Jean Dodier?
Ngewe ni ugushimira abo bahanzi.
Ariko gabanya radiyo yawe umbabarire.
Ameze.
Ngaho komeza.
Ni ugushimira abo bahanzi, ndabakunda cyane. Nta kibazo kindi.
The Ben na Priscilla, uyu we telefoni ahamagara asaba ko yabashimira ku bw'akazi mwakoze musohora iriya ndirimbo.
Ya turamushimira cyane natwe
bwa.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi hano i Washington. Muri kumwe nanjye Edir Rwema, aho uyu munsi tuvugana n'abahanzi baherutse gusohora indirimbo imaze kwamamara cyane, indirimbo Nta Cyadutanya. Abo nabo si abandi ni Mugisha Ben Gisa uzwi ku izina rya The Ben, na Umuratwa Priscilla uzwi mu buhanzi nka Princess Priscilla. Ese The Ben, ubufatanye mwagiranye na Priscilla ni ubufatanye abantu bakwiye kuvuga ko buzakomeza? Hari n'indi mishinga muteganya kuzakorana wowe na Princess Priscilla?
Imishinga izaba ihari, kamera ntabwo izaba iri ikurikirana cyane. Hazabonekamo umwe azakora ibintu bye igihe runaka n'undi akora ibye, ariko ubufatanye bwacu bwo buri deeper than that. Turabavandimwe, tuzakomeza dukorana ibintu byinshi bitandukanye, yaba ari mu muziki wenda cyangwa se no mu buzima busanzwe. So ndumva ariko nagusubiza.
Priscilla, hari icyo wakongeramo?
ndumva ntacyo nakongera kuri bya vuze.
Urakoze kuri telefone, turi kumwe na Gasapi. Gasapi uranyumva?
Mahoro Edi.
Eee, mukomere.
Komera cyane mugenzi.
Uri hehe?
Gendi Burundi neza na neza bita Gitega.
Eee, Gitega ndahabona harakonje.
Yoye hameze neza, akazuba karakatumerewe neza cyane.
Okay, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Reka mbayenda mute Ben n'umugenzi wanjye turandikirana no kuri WhatsApp, sinzi ko anyibuka. Ben amakuru.
Uraho neza.
Uraho Ben, waramevye.
Uraho neza, ntabwo naguhebye rwose, ndarengana.
Numvise ko wari mu bitaramo, ndumva kandi ko byagenze neza mu Bubiligi, ni byiza cyane.
Eh, byagenze neza cyane kabisa mu Bubiligi.
Na Priscilla nawe ndamuramukije amahoro.
Muraho neza.
Akabazo kanje rero Bene, urazi kuri umugenzi wanjye dukunda kuvugana ariko aricyo ntakubajije, ngomba kumenya wavuze kuri yiga muri Amerika, kandi ni byiza kuko kurahura ubumenyi twese turaza turasimba mu mahanga tukarahura ubumenyi hama tukagaruka. Ndagomba kumenya nimba uzogaruka mu Rwanda ugakorera umuziki wawe mu Rwanda, kuko ubundi kenshi abantu abaririmbyi bakunze kugenda cyangwa abartiste bakagenda mu bindi bihugu, Buraya, Amerika, Aziya, bakarondera ubwenge bakaca bajya guteza imbere ibihugu hariya. Kuturungikira indirimbo ntibihagije tukazumva, kandi ni byiza cyane. Buroma turagushigikiye, turabashigikiye, ariko tugomba kuza ngaha muhira iwanyu Kigali. Hanyuma urazi ko abanyarwanda barabakunda, abarundi barabakunda, mugabo tugomba ko mwiga ubumenyi nk'iyo hama mugaruke. Ikibazo cyane cya mbere ni icyo, muzogaruka cyangwa muzogumayo?
Urakoze Ben.
Okay, bo ukuri nuko bo twakomeje no kubigarukaho cyane, ntaheza haruti wacu kandi nibyo dukora hano nabivuze kare, n'uguhaha ubumenyi tuzagarura iwacu, of course tukabukoresha bukagira icyo butumana ndetse n'abatwegereye. So no kuvuga ngo niyo gahunda mfite, niyo gahunda twese dufite, niyo gahunda bagenzi banjye bafite, yuko umunsi wavuba cyangwa se umunsi n'umwe gusa tugaha ibyo duhaha tukagaruka iwacu tukabikoresha. Ntabwo mu by'ukuri tuzabinaha iteka n'iteka, igihe kizagera mu by'ukuri dukore umuziki wacu mu Rwanda, ari naho turi, kandi icyo gihe ntabwo ari kera cyane mu by'ukuri, niko nibaza. So sinzi mba ngushubije neza.
Ndibaza ko umusubije. Priscilla ngo muhaha ubwenge, ariko mwibuke ko mugomba gutaha nyuma umuziki wanyu mukawukomereza aho abakunzi banyu nyabo bari.
Yego rwose, nkuko twakomeje kubigarukaho, iki ni cyo cyifuzo gikomeye dufite ku mutima, kandi mu rugo ni mu rugo tuzataha rwose, nta gahunda yo kuguma inaha iteka n'iteka nk'uko Ben yabivuze. Igihe nikigera tuzataha rwose, tuze duture, dukore n'umuziki wacu hafi y'abakunzi bacu n'imiryango yacu. Ndumva ari ibyo ngibyo.
Priscilla, wanavuze kare ko urimo gutegura albume y'indirimbo zawe, waba ufite igihe uteganya kuzayishyira ahagaragara?
Igihe cyo ntabwo ndakimenya neza ngo uburyo kikiri precise, nahita nkubwira ngo ni igihe runaka gusa nkabona nzabimenyesha, ariko ntabwo ari igihe cya kure, albumu igiye kurangira. So nzabimenyesha abakunzi bandi muri rusange n'ibyo bitaramo bigiye bizatangira gukorwa. Nzabimenyesha abantu.
Ikindi kibazo nakubaza Priscilla, nk'umuhanzikazi w'umunyarwandakazi, si kenshi ubona abahanzi b'igitsina gore batera imbere cyane mu bihugu nk'ibyacu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ubona umuhanzikazi mu Rwanda mu muzika nyarwanda cyangwa se umuzika nyafurika ahagaze ate?
Ku giti cyanjye njye numva hari intambwe igaragara, kandi rwose ikwiye gushimwa abahanzikazi bateye n'abahanzi muri rusange. Gusa mbaje ku bahanzikazi, hari intambwe igaragara bateye, abakobwa baratinyutse, ubu bamaze kwitabira gukora umuziki nk'umwuga. Ni ikintu gikomeye kandi numva bakwiye gushimwa no gukomeza gushyigikirwa cyane, bagaterwa ingabo mu bitugu, bagakomeza bagashyigikirwa nk'abandi bose. So yeah, so nicheza kuba ateye imbere, nicheza kuba kwiye gukomeza gushyigikirwa kugira ngo bakomeze batere imbere nk'abandi bose, ku buryo bagera ku rwego wenda nk'ubwo basaza babo bariho, ariko kugeza ino saha bamaze gutera imbere kandi ni ibyo gushima.
Ese nk'inzitizi bahura nazo ni nk'izi?
Inzitizi zo sinarundura mu zengo ni zimwe zimeze gusa ntabwo zibura, kimwe no kubahanzi ngira ngo b'igitsina gabo ntabwo ari abasikazi gusa. So inzitizi zo zirahari nko mu kazi kose, ntabwo navuga ko nazirondora mu zengo ni zimwe zimeze gusa, bagomba kuba determine kugira ngo babashe gukora umuziki wabo. Gusa mu kazi kose habamo inzitizi zisanzwe nyine n'izo ziri mu buzima.
Urakoze Princess Priscilla kuri telefoni. Na none turi kumwe na Fabien. Fabien wiriwe?
Wiriwe.
Uri he Fabien?
Ni angaha.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu?
Nagomba kuramutsa bwa mbere The Ben, turamukunda cyane.
Ndagusuza cyane nanjye.
Yego, na mahoro
cyane kabisa.
Yego, njyewe nagombaga kubasaba ngo muraririmba indirimbo nyinshi zitandukanye z'urukundo n'ibindi, ariko hariho uturirimbo mwasohoye nk'akarorero, akaririmbo kitwa Ndarinda Igitangaza, kagiye karatunezereye cyane nk'abantu b'abakristo gutya. Nagomba kubasaba bishobotse mujye muragwiza n'utugosipeli mu gihe mukoze.
Urakoze Fabien. Mbere y'uko usubiza icyo kibazo The Ben, turi kumwe na none na Louis. Louis uranyuva? Alo Louis? Louis mwiriwe? Wiriwe?
Wiriwe.
Ikibazo Louis, ngira ngo dushobora kuba tutarimo kumvikana neza. The Ben wasubiza ikibazo cya Fabien avuga ngo mujye mugerageza munabasohorere indirimbo z'Imana cyangwa se bakunze kwita gospel.
Ya, iki kibazo cya Fabien ni ikibazo cyiza cyane, ndaragira ngo namushimire cyane. Mu by'ukuri nta album njya nkora cyangwa se njya nifuza kuba nakora itagira indirimbo ya gospel imwe cyangwa ebyiri. Ni muri urwo rwego no muri album yanjye nshyashya hariho indirimbo ya gospel ufite n'ebyiri, harimo na zarimo igitangaza ko nayo nayishyize kuri album. So mu by'ukuri tuzagenda dukomeza gukora indirimbo za gospel nk'uko bivuze, kandi icyo kivuto cye ndagishyira ku kintu ngiye kugira icyo nkoraho cyane, kandi Imana imuhe umugisha.
Urakoze cyane. Ikindi kibazo nababaza, uko muri babiri muri abahanzi mumaze kwamamara muri muzika, mumaze gutera imbere cyane, ariko ubuhanzi bwanyu mubukorera hanze y'igihugu aho mwakabaye mufite abafana benshi, ese uyu muziki wanyu urabungukira? The Ben.
Yeah, urakoze cyane kuri iki kibazo. Umuziki wacu uratwungukira, nanditse mu byo ngira ngo abantu benshi batazi, ngira ngo urabizi ko dufite indirimbo ducuruza ku ma social ama iTunes, Spotify, kuri YouTube naho ngira ngo murabizi ko YouTube iduha amafaranga bitewe n'ama viewers indirimbo iba yagize. So hamwe nibyo rero tukakora na n'ibitaramo hirya no hino. So nibaza kutwungukira cyane cyane ko nanone utwungukira mu buryo tutanafoshe cyangwa tutashizemo imbaraga cyane, kuko tuba twahaye imbaraga gukora cyane kurusha wenda ibyo turi buvanemo for the moment, kuko dushaka kugira ngo to building platform ikomeye cyane mbere yuko ngira ngo twanatekereza icyayivamo. Ya, ariko nkuko nabivuze tukisanga twungutse cyane nanone bitewe n'ukuntu abantu bagiye bazigura kuri iTunes na Spotify n'izindi platforms za music zitandukanye. So yeah, nibaza kuturunguka vraiment, kandi bishimishije, kandi tunashimira abantu bakomeza kugura indirimbo kandi badutera ingabo mu bitugu.
Priscilla.
I'm going to go to the iTunes. We have a connection with the machine. Iyo platform izadufasha kugera kuri byinshi wenda twifuza ariko kano kanya ukaba utwungukira muri ubwo buryo twavuze n'ubundi buryo bw'ibindi bintu bitari bitabarwa mu mafaranga kandi by'agaciro nabyo bakomeye kuri twebwe.
Urakoze Princess Priscilla. Kuri telefoni turi kumwe kandi na Pascal. Pascal wiriwe
neza.
Gabanya telefoni, gabanya radio yawe gato.
Alo?
Wagabanyije radio?
Ego.
Oya, turimo turayumva, igabanye kugira ngo tushobore kumvikana neza.
Ariko rero ntabwo ndi impande ni radio mbere.
Okay, ngaho ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Okay, bwa mbere nagira amaze kwanza kuramutsa batumire Mr. Ben nabwe na Princess Priscilla na mahoro y'Imana.
Amahoro kuri wowe nawe.
Bon, amuno musi nibaze ko naryohewe cyane ku kiganiro bateguye paske mu minsi hezo usanga ibiganiro byose ari politiki. Uno munsi urumva ko ari na ga special ama kabari n'akandi kajyo ko kuganira n'umusara ukomeye cyane kuko ndibaza nko muri East Africa tuvuze The Ben, tuvuze Priscilla, nibaza ko bose barabumva baca babamenya. So nari mfite akabazo.
Komeza.
Akabazo mbaza mwese kubera nko twebwe nko mu Burundi nibaza ko nk'umuziki w'u Rwanda turawumviriza cyane kanatsinda ko umuziki w'u Burundi usa n'uwakwamye bivaye n'ibibazo nyine Burundi burimo. So nagira ndababaze nka mwebwe nka wewe Mr. Ben mbere kuri wewe nibaza ko nawe umuziki w'u Burundi rimwe urawumviriza ubwize n'abanyeshuri kuraza bukibuke. Nagira nkoze ati nk'ubu bishitse ukagira nk'agafeaturing n'umurundi, umurundi wewe ubona yaba mu bagabo cyangwa mu bakobwa uvuga tuyu arashoboye twukorana wewe uzi wumva cyo mbaza na Princess nawe nyine avuge nk'umusitari mu Burundi azi abona ko agerageza ko ashoboye. Murakoze.
Urakoze cyane Pascal. The Ben mwasubiza mu magambo make ya uyu mukunzi wa
yarakoze cyane kuri iki kibazo. Umurundi ngira ngo twese tunubaha cyane muri East Africa ni kidumu. Uwo ngo rero ni wendiye nibaza ko aracyafite n'imbaraga nyinshi, ntago araba nagarasaza ku buryo umuntu atakorana nawe. So yeah, nibaza ko rero munakorana nawe kuri ndumva nuba ariko namusubiza icyo kibazo niyo muntu ahitamo mu bagabo ko ari kwakorana.
Priscilla, nawe bakubajije uwo mwakorana featuring
zo tugize cyanjye abarenge cyangwa se abafite y'u Burundi barahari benshi ngiye kugisayina uva barashoboye cyane kandi nge numva nk'uko kiha kidumu for example uze n'umufite ukomeye cyane umuntu yakwishimira rwose gukorana nawe, ariko hari n'abandi benshi ngewe numva byaba ari igiciro kuri ngewe gukorana nawo nk'aba Big Fires n'abandi benshi. So yeah,
urakoze. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Victor wiriwe. Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe Victor?
Mbaza gusubiza abahanzi bacu abwiye ni yambi.
Mbe Victor, uri he? Uri?
I Kigali.
Okay, komeza.
Eh. Wo, ebe tubaza nashakubaza Deben. Nana mushimira kwanga uko ubunduva ubiganiro iyo tubaza ibisukurikira kenshi. Umvaga ikinyarwanda cyo cyari kimaze kuba giti ari ku ndumva asa nka yikubisa gashi. Yaravuze cyane hano mu maradiyo mu binyamakuru interview wagiye utanga usanga amagambo abiri rimwe n'igice ari cyongereza agace akaba ikinyarwanda barabikomanseho cyane batari kwirengagiza ngo ni ubusitari bwinshi ariko ubu kuva bamwatangiriye natangiranye namwe vraiment icyo cya mbere cyo ndishimye ko numva ko noneho ibyo bavuze bitandukanye n'ibyo ndi kumva cyangwa na konsi ngo uyeho amagambo yavuzwe menshi cyane hano i Kigali ngo ko hari abo wasanzeyo ubwo tuba bakivuga ikinyarwanda neza ariko urakivuga neza nicyo kintu kimpunguye kuko hari interview zimwe zimwe nigeze numva ariko byaravuzwe cyane ngira ngo nawe byakugezeho aho ngaho kuko amakuru ndiba tukomeye kurakiranira hasi hanyuma ikindi nashaka kubabaza ati eske kuki tubona haba caringi zanyu DBN Medi Medi Priscilla gutyo biteye Kigali ntabo mutekereza gukorana nabo ikindi eske muratekereza ku ndirimbo gakondo cyane ko murakunzwe kugaragaza idrapo y'u Rwanda umuri kuko ibyo rero ukuntu indirimbo zanyu zizenguruka isi ishobora kuba mukozi n'ikintu ukavuga ati noneho ngo twumva i Nigeria twumva inkongomani Tanzania ariko tukumva wa mwimerere gakondo kabisa aho bati iyi ni ikinyarwanda kuko hari aho kuri bo kuri rya Amerika rige bize gucuranga indirimbo ya Miss Jojo ariko bari bese bavuga ngo ni umugande kazi cyane
dusabye imbabazi niba byarabaye
byarabaye bavuga ko ari umugande kazi ariko bumva ntawabarenganya bumva injyana ari imwe ariko sinzi ko bashyiraho Kamariza cyangwa Cecile bakamwitiranya n'umugande muratekereza iki kuri gakondo.
Urakoze cyane, urakoze cyane Victor, nta mwanya munini dusigaranye. The Ben mu magambo make cyane.
Victor urakoze cyane kuri iki kibazo. Mu byukuri dutekereza cyane kuri iyo ngingo, tunashaka uburyo twahereza twahishakira umuti. Kandi nanone ikindi kintu tutakwirengagiza nuko umuziki ni ururimi ruvugwa hose ku isi, ni ururimi ruvugwa n'isi yose. Nubwo dukeneye gakondo ariko ngi wibuke ko muri gakondo hibanzemo ibintu bitandukanye harimo inanga harimo iningiri harimo harimo ibintu bitandukanye muri gakondo. Gakondo ntago ari ikintu kimwe cyihariye, niyo mpamvu bizadusaba ubwenge bwinshi buhagije kugira ngo tube mixing. Usibye ko nanatinda ku kintu kivuga ko umuziki wacu nawo ufite umwimerere wa gakondo.
Urakoze The Beni. Priscilla mu magambo make cyane.
Icyo kintu avuzeho ni ikintu gikomeye cyane kandi ikintu barankungira ni uko tubifite muri gahunda. Icyo turi kugerageza gukora ni ugushyiramo ako kantu k'umwimerere w'umuziki wacu. Turi kubikoraho kandi abantu bazabyumva wenda mu ndirimbo turi gutegura tuzashyira hanze vuba zizaba zifitemo umwimerere windi donc on va fondu n'umwe w'ikinyarwanda kandi ndakirishiza kubiza bizashimisha abantu ariko iki kintu ni cyiza turagitekereza kandi turifuza kugikoraho kurushaho wenda kugira ngo umwimerere wacu natwe tugire mu ruhando rwa muzika ku isi yose kandi ndamushimiye cyane kuri iki kintu atagitekereza duhaye.
Urakoze Priscilla, murakoze namwe nshuti mwese mwarimu duteza amatwi. Tugeze hafi ku musozo w'iki kiganiro ariko mbere na mbere nagira ngo nshimire cyane aba bahanzi bacu umwanya baduhaye kugira ngo tuganire. Princess Priscilla urakoze cyane.
Murakoze cyane namwe kuguha umwanya naduhaye kuganira n'abakunzi bacu nawe ndamushimiye cyane.
Urakoze The Beni, nawe turagushimiye cyane kuri kano kanya wahaye radio Ijwi rya Amerika.
Niby'agaciro cyane, murakoze cyane Eddy kandi mukomeze muteze imbere umuziki nyarwanda.
Murakoze, nshimire namwe mwarimu duteze amatwi, nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, nshimire na Fatuma Alimas Kalala wadufashije kwegeranya kino kiganiro. Muri studio ya karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Eddy Rwema, mukomeze mugire umunsi mwiza.
Kugushyira amakenga tukabana na kwishisha.